DJShowster.com. Alpha Entertainment's music.
Dice on a beat productions.
I'm the inner meal.
Na don singana bekala epo bali nishi kutenkana nga wafika mupepi wa palama ilya shibalela ndakukalama pamoyo wabo fefi mbifyo efyo baleso safi mbifyo fira fine fefi amusebanya nga wafwa kutala wakanya omuntu eka ikesinga ukwabulo kuishi bafya bipa bule muni nani walapa ukana kabo mwaisule fibi ifibi. Nibaki alestoka, nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena palaifi balanda fefe be, balanda fefi pa moyo wabo fe, balanda fefe be, balanda fefi pa moyo wabo fe, balanda fefe be, balanda fefi pa moyo wabo fe, balanda fefe be, balanda fefi pa moyo wabo fe, balanda fefe be, nibaki alestoka. Nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena palaifi balanda fefe be. Nibaki alestoka, nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena palaifi balanda fefe be. Gamono mtu uwa wina, uwa kwa taifiuma uwa wina. Nangunga wa mwana fe nganda, iya butafe kwa tife nintanda. Nishfe nombata balale, epadanga ikala eka. Wamona feka atampa areti fesha katale winapo elo no kushama ine nadishama ubuchu shibukala isa wankonka watife mudilo bakunka ngani kuntito shena ni manyoeki enchito feine nkala bomba elo donsenga wacha fekulomba kukinate mwana lwala po etzi kuma ezale iso ku etzi etzi. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Nibaki alestoka, nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena pa life balanda fefe be. Nibaki alestoka. Nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena pa life balanda fefe be. Chakatare pasa po kaidi adikose skulu. Nukupwa ifwe, mwati tukupwa ifwe. Kwa nikale fetu wa shama, elonga na kuisha fe skulu. Kawafe ineni kamalasha, kamilando. Nangu konda kinda umuntu eka ikesinga. Ukwa bulo kuishi bafya bipa. Olo de miulu mwe bantu. Ala mwa mwona rwadi wa mwona maka. Efe Olanda nishi wishi befyo kawanga fibi fefye kafye kaifyo. Wishi befikesa kuntanshi. Bule muni nani walapa. Chenjela mumila ndire yobwe chenjela. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Balanda fefi pa moyo wabo fe balanda fefe be. Nibaki alestoka, nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena pa life balanda fefe be. Nibaki alestoka. Nibaki alestoka, abo, nibaki alestoka, bena pa life balanda fefe be. What you say can preserve life or destroy it?
Dice on a beat.
So you must accept the consequences of your ways. Death or success, twice.
Alpha Entertainment. DJShowster.com.